yako nifikisha kilele ni siapotea. Chungu tamu vyota nanege. Anaratha adista mkola. Achani star wembole. Ra, ra, nasikia. Ra, 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 nampena. Na nikichoshua spiti mianga hiko. Tamkuta geto menigadi. Kimwambia na mchiti kwake ni mwiko. Ataka kimamba ujuaji. Na kabla kulala ndani kudateki. Na niita tunaza kupiga deki. Jabora kama kila silima kabechi. Na mpenda ya na nipaga nyama mbichi.
Aye, 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 aye.
Geto menigati.
Aye, aye, aye.
Apenda kimama ujuaji.
Aye, aye, aye.
Ah, menigati. Apenda kimama ujuaji.
Aye,
aye,
aye.
Napenda chakula kila muda na nimu. Mara kitumbua mie matunda na mpa. Nikileta mua ndo anacheka na mwita. Ashange tele ndizitafuna kabisa.
And I feel something when you touch me. In my body I feel so crazy.
Ra, ra, nasikia. Ra, 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 nampenda. Kudateki, na niita tunaza kupiga teki. Jabora kama kila silima kabechi. Na mpenda ya na nipaga nyama mbichi.
Aye, 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 aye.
Menigati.
Aye, aye, aye.
Apenda kimama ujuaji.
Aye, aye, aye.
Ah, menigati.
Aye, aye, aye.
Apenda kimama ujuaji.
Aye, aye,
aye. Take five now. Take five now.